Kuamini nifanye nini, niambie shida zako pindi unapokwama, usiogope kuniambia mimi chonde niamini, nifanye niwe wako wakwako peke yako, na uto wangu mali yako. I'm yours baby, baby. Nimechagua kukupenda, iwe kwa kuku dagama mrenda, bivu na mbichi masiku atakwenda. I'm yours baby, baby kitendawili, naziona popo mbili. Oh yes baby, macho yangu yamekuona wewe. Baby kitendawili, naziona popo mbili. Macho yangu mimi mama yamekuona wewe. Nakupenda. Baby just say yes. Can you say yes? Just say yes, yeah. Nakupenda.
Ulivogoloyo kitano na kusifu choyo, unawanyi madi wangu waki umli ni mdogo, akili yako kuwa. Na kama kikuudhi nambie, zima nitasema sorry baby. Najua jinsi ya kusema sorry baby. Na kama kikukera nambia, lazima nitasema sorry baby. I know how to say sorry baby. Nifanye niwe wako wakwako peke yako, na uto wangu mali yako. I'm yours baby, baby. Nimechagua kukupenda, iwe kwa kuku dagama mrenda, bivu na mbichi masiku atakwenda. I'm yours baby, baby kitendawili, naziona popo mbili. Oh yes baby, macho yangu yamekuona wewe. Baby kitendawili, naziona popo mbili. Macho yangu mimi mama yamekuona wewe. Wewe
nakupenda. Baby just say yes. Can you say yes? Just say yes.
I love you darling.
Nakupenda.
Baby Konde boy call me number one Baresa. For the ditties for chopper.